I like that Vicky, yes sir.
It's Jiggy Day on the beat.
Na nima champagne Zuhia mehe apana complain Na uweke hizo bill wase wakutane stage Mr. Pewa Pewa amepewa pewa juwa juu Huku down anaperemwa perembwa Ngoma imeshika nimeduka scooby dooby doo Usitake kusike venye kunienda cheki Na ito mose mtaini nuko kile mchezo Nipata pote ya weka mbao kishirwape Nina kiyo na pigesa pieso nane Ningie mkani alia kitu kama masa nane Mimi nane niko ndane Wameni osha na omo bila maje Tala wale ni ganji kagia maji Na chapa tukaleza sinabao ya kaimaje
Wata wata kukangana